ifani ni kali yo
yo Shakur Jia Alka
Tafakari, nasi tafadhali Dunia duara pata hii habari Leo hapa ndani na wapa burudani Jusu tupi wakati kuwapa mistari Leo na wapatia medali Nishike hizo pesa nipate mamedali Niweche kuteseka maisha bila kazi Niweze kutosheka maisha ya amani Amin Leo na wachani mehutubu Na wacha kila mtu wamekalia jukumu Na wacha watu kutu wameamua kutubu Tokisho yake nende ni perform kwa ikulu Mbuyu Habari nikipa hapa ndani mkadata Nikiwasha taa kwenye fani nimepata Sifa mini kija na hatari mini papa Tena mini baba kwa fani Na inafani kamate mafala walafi Wanopenda kukula jasho yetu
Jamani
Amani hatuna kwanjia serikali Na yo imeamua kututafuna kwanye baka Buda leo katanuka Leo na wabomu na mistari kabazuka Shtuka shuka tena sina pupa Juni kitoka hapa na juwa mtakumbuka
Yopamba
Unga, ngomi natafuta Tafazo kwa mitali, nikivinja kila kuta Luka, Buddha, tena sina pupa Juko fani mimi sita waivo No Unga, ngomi natafuta Tafazo kwa mitali, nikivinja kila kuta Luka, Buddha, tena sina pupa Juko fani mimi sita waivo No Unga, ngomi natafuta Tafazo kwa mitali, nikivinja kila kuta Luka, Buddha, tena sina pupa Juko fani mimi sita waivo Tafuta, haso kwa mitani, kivunja kila kuta Luka, Buddha, tena sina pupa Tukufani mimi sita walibo
Yo, Alka, no. Dio na warana, soa mbesa Ia mwekonde ya Barcelona, Konza City Wewe ko supermarket attendant Mpesa agent, baman kanaweta Bonke nguyo ningeta Teko aririo, teko duro, teko teta No kunyilo, akazana uteande kwa forever Eta na agent, indrevo Sieza zizin, shout out Kidra no muishio, apan leta machezo kwa kazi Kenya pao, imao, mavuyo na mosedo We ni kuduka, nanoka, tubuita medo Momentu kuyonde, katukare, kwa borisio Tewe obokira, tetu ingetu, ikirete kamisi Yeah, let's get it Yeah, I had to get each beat with a punch in every line Cause with a pen in my hand, it always feels right This shit is God-given But what's man supposed to do with money-driven? Yes, I got passion, yes, I got passion But I'm on motivation like this goes Yeah, after money, not love This paper's like a drug and I'm slowly getting addicted And I'm like popping pills, no, I'm still fucking serious So I'm always fucking lifted like Olubal, Victor, nigga, I'm fucking gifted Shaku say 16 bucks, kichangu, mekan, nambao Tistaki ligi so, minataka ligi thao Gijomo jomo mseni kibron Kipron kujua weni fala mbe watoka town Achia mahasla watu wanajua kutafta Love to spend na mawaya for life uliza ata masla Alka let's get it Yeah
Yo Wana nita supernatural Jumisio nangi kaso Sikuwa mkokoteni na pita kila kichochoro Nitoke kwenye mkeka niwe na lalia magodoro Nipate jina kubo ande ni chapesho komoros King wa cypher ni chafu kila taifa Nilende city rats niwe na roll na divers Nachane na tradena niwe naenda shopping divers Nachane na kubai nende ni kuwe designer Kwa maneiba simnaulize why that Fika bongo nenda kaulize why dash Kama Ali Haso na kustruggle do a why cash Mini asla toka enzi za Raima Buddha leo katanuka Leo na wabomu na mistari kabazuka Shuka tena sina pupa Juni kitoka hapa na juwa mtakumbuka
Unga ngomi natafuta Haso kwa mitani kivinja kila kuta Luka Buddha tena sina pupa Juko fani mimi sita why bo No Natafuta, haso kwa mitani Kivunja kila kuta, luka Buddha, tena sina pupa Juko fani mimi sita waibo No, unga, ngomi natafuta Haso kwa mitani Kivunja kila kuta, luka Buddha, tena sina pupa Juko fani mimi sita waibo No, unga, ngomi natafuta Haso kwa mitani Kivunja kila kuta